Senkuru wa banki enkuru ya Uganda Dr. Michael Atingi agumiza abana Uganda ng'ebyenfuna by'eggwanga ebigenda okwongera okusituka olw'nno bannansi bave mu kweraliikirira. Dr. Michael Atingi okwogera bino abadde alangirira emiwendo emipya ogwa banki enkozi z'ensimbi kwezigenda okwewolera ensimbi ey'emyezi ebiri. Dr. Michael Atingi ego alangiridde ebitundu 9.75 ku buli 10 nga guno guweza omulundi ogw'okusatu ng'emiwendo gino tegikyuka. Ono era agambye nti yadde gavumenti yayingira mu katale k'okwewola kyokka kino tekigenda kukosa byanfuna eby'eggwanga lyattu Uganda.
Again is the backdrop of the recent economic development and balance of risk to inflation and growth. The MPC kept the central bank rate unchanged at 9.75%. The CBR band at plus minus 2 percentage points with the rediscount rate and the bank rate set at 3 and 4 percentage points above the CBR. So we need to deepen our market so that we can mobilize more long-term financing so that as you have long-term liabilities, you are able to finance long-term assets with long-term liabilities. You cannot be financing long-term assets from short-term liabilities.
Wetutuukidde ssabbiiti eno nga guweza omwaka mulamba bukyanga omukulembeze w'eggwanga alonda ssenkulu wa banka kusa n'omumyuka we era bano balambudde kusoomoozebwa kwe bayiseemu mu kaseera kano.
That we are dealing with lots of headwinds of uncertainty, the global environment is so uncertain, there are all kinds of shocks that are hitting you, the market is being affected by lots of exogenous factors, and yet you have to maintain stability. You have a lot of people out there who are outside the monetary economy who do not bring money to financial institutions, so this is not good for us, it's a big challenge.